Nikupe nini leo, nieleze ipi leo, utakula wapi leo? I want to say papa, you love me, make me crazy. The way you touch my body, everything it's okay. Mfano kini tazama
sama,
kama ndege tunaofanana. Tujikaze tumalize
ujana,
wakuite baba niite
mama.
Nilishaumizwa usipandwe bandeji, kwako nimemaliza energy. Your love sita ukiwa kwa bedi, lakini itanatika baby. Chini paka juu, mimi hajina shindwa kuhema. Ni kama njiwa wanalandana, minawe siyafu tuafatana. Hivi dhambi kwa ni kupendana, sambona mina kupenda sana. Mfano kini tazama
sama,
kama ndege tunaofanana. Tujikaze tumalize
ujana,
wakuite baba niite
mama.
Nilishaumizwa usipandwe bandeji, kwako nimemaliza energy. Your love sita ukiwa kwa bedi, lakini itanaitika baby.